Talk to me nice. Ongea na mi vizuri wewe. Talk to me nice. Ongea na mi vizuri wewe.
Tafuta pesa tu kujua we ni nani, mi ni Frida. I've been this way, sioni shida. New next spec, you'll alone you are Frida. Past tense, nimechange so kawaida. I only talk kama kuna faida. Yes, niko busy sina muda. Yes, unanijua ila so cute ndani buda. Usicheke cheke sana yo matani, divyo navyo feel buda. Muda hunajiona mimi tu kwa kio. Nikiongeza na yangu ego, is how I fly ego. Blast kinoma ulipo mimi sipo. Stars and Leo, attitude heavy ndivyo nipo. I don't play game la ushini kama nipo. Call it chase and king and queen move to be my nebongo sala. I don't answer, chillin' dope, fika dundin' for illegio. So keep your opinions, sinambie. I don't chess a track, though we leave you kwangu mie. Show show my nigga, naish kwa goals la liga. Kauna balls where you got. Now let's see if you're the nigga,
yeah. Talk to me nice, cause I be cold as ice. Talk to me nice.
Ongea na mi vizuri wewe.
Talk to me nice. Ongea na mi vizuri wewe.
Excuse to me, mtu mwenye bunda king'olea pisi. Wanaumia nkichanga rusa funkikona una cheat. Mi nisha chochea peda lenzi maishangu ni mtiti. Talk to me nice, make a hit kama isha na mziki. Hata nkizeka ntakikisha komba skills ni nazo. Najiona kogado sabu wazaz bado wapo. Mi nilondo kwa kitambo so nisha graduate hustle. Maisha magumu bila wazazi nguzo. Madabo na ndumu kwa vijana ni gumzo. Nashangaa dogo zangu mnatukana na kisa tuzo. Hivya mjui legend ika Mr. Blue hana tuzo. Talk to me nice, last fivo mkandikie jambi. Ukembe unatumbo la typhoid basi jo umekula map. Living fast, living good, na mwanangu change flood. Mabitozi jeshimuna, tuna charge za Android. Talk to me nice. Ongea na mi vizuri wewe. Talk to me nice. Ongea na mi vizuri wewe.